Sermon Index Classics, featuring the vintage audio sermons from the past century. Welcome again to Sermon Index, and today's program featuring some of the best sermons preached in the last century. This program is provided by the Ministry of Sermon Index. For more messages, log on to our website, www.sermonindex.com. Now, here's today's program.
Grant that this which I will share, that it will bring life to us. If you don't breathe life into it, Lord, it will be dead. So Lord, please add your blessing. Give us all an ear to hear.
Sipe sonke kusi indlebe yokuzwa.
Amen.
Amen.
1 Corinthians 16.
Ngathi yokuqala kwabase Korinte isahluko eseshumi elinesithupha 16.
And verse 14.
Ivesi elika 14 ishumi nani.
1 Corinthians 16, verse 14. Let all that you do be done in love.
Konke enikwenzayo akwenziwe ngothando.
All that you do.
Konke enikwenzayo.
Not some of it.
Hayi obunye kwakho.
Not that which you choose.
Hayi lokho oziqokele khona wena noma ukhethwe nguwena.
But all that we do, we should do in love.
Kodwa konke esikwenzayo sikwenze ngothando.
Now we just need to look through our lives and see what we are busy with and have been busy with and will be busy with.
Lokhu ke kusibiza ukuthi kwangazuthi singathi ukubhekisisa nje sihlehle sibheke impilo yethu ukuthi mhlambe lokho esikwenzile nesikwenzayo nesizokwenza.
And the Lord says everything we do, we must do in love.
Yithi ke inkosi la konke esikwenzayo kumele sikwenze ngothando.
Love makes such a big difference in our lives.
Uthando lwenza umahluko omkhulu ezimpilweni zethu.
Love is like the fuel that keeps us going.
Uthando lifana namafutha wena owabona imoto lamafutha afakwayo ukuze ikwazi uqhubekela phambili ihambe nathi uthando lwenza ukuthi sithole lamafutha siqhubezela phambili.
A Christian without love is like a car without petrol.
Ngoba phela umKristu ongenalo uthando ufana nemoto kodwa engenawo upetroli.
It could be the most beautiful car.
Ungawuthola ukuthi le moto imoto yekhethelo, imoto enhle kunazo zonke.
But without love, it's got no fuel in it. It will get nowhere.
Kodwa ngaphandle kothando, imoto ke ngaphandle kwa petroli, ngeke ifinyelele ndawo, izoyithola nje imesigangeni.
It will only move when someone pushes it.
Izokwazi ukuthi inyakaze uma kukhona umuntu mhlawumbe oyifuqayo le moto.
And so are so many Christians.
Kunjaloke ezimpilweni zamaKristu amaningi.
Are the most beautiful Christians.
KwaamaKristu amahle impela.
And my, they have so much knowledge of everything that should be done and has to be done.
Uthola ukuthi lamaKristu anolwazi olunzulu ngezinto okumele zenzeke nanokuthi kumele ukuthi zenzeke kanjani izinto.
But they're always expecting everyone else to do it.
Kodwa uthola ukuthi wona ayihlalele alindele ukuthi lokho kumele kwenziwe kuzokwenziwa abanye.
There's no fuel in that Christian's life.
Loyo umKristu akanawo lamafutha empilweni yakhe.
There's no fire.
Awukho umlilo.
There's no drive.
Awekho lamandla amgququzelayo amgqubayo.
There's no progress unless you push him. And when you push him, he'll go as far as you push him. And it, when you put him down or stop pushing, that's where he'll be next time when you look for him.
Ayiki inqubekela phambili kulomkhristu. Uhamba uqhubekela phambili uma kukhona umuntu omfuqayo nomphushayo. Kodwa umuke wamdedela uzoma lapho uzumthole kuleyo ndawo uma ngabe uzumthungatha ngokulandelana.
He's like a Christian that's not does not know that overflowing life.
Ufana nalolu hlobo lomkhristu esikhulume ngayo ukuthi umkhristu ongayiqondi lempilo ongaqondi ngisho loluthando oluba khona kumuntu impilo eba khona izicicile.
There's no freshness, no vitality.
Ayikho impilo, awukho umsoco, akukho okusha okudalekayo kuyena.
He's almost he's just like dead wood.
Ufana nokhuni olufile nje.
No growth.
Akukho ukuthuthuka, akukho ukukhula kuyena.
But with once you put petrol into that car, it can fire up and it goes on its own steam.
Kodwa imoto uma uke wayifaka lo petrol, wayidumisa, izokheleka ngomlilo le moto ihambe ngesivinini esikhulu.
In fact, it's not its own steam, but that fuel, that godly fuel, the love of God. That creates that life.
Akuona ke umlilo namandla le moto ezikhiqizela wona kodwa ilo petrol ofakile okusho ukuthi ilo moya ilamandla avela kuNkulunkulu azokwenza ukuthi ukwazi uqhubekela phambili.
And it's that love that makes a difference in our lives.
Ilokho okwenza ukuthi kube khona umahluko ezimpilweni zethu.
That love that we have in the first place towards God.
Ilolo thando okumele ukuthi sibe nalo endaweni yethu yokuqala ukuthi uthando olumaqondana noNkulunkulu.
Like God's word says.
Njengoba lisho izwi likaNkulunkulu.
When someone asked the Lord, what is the greatest commandment?
Lapho munye abuza khona inkosi ukuthi umyalo omkhulu noma umyalo oqala imuphi.
We all know it, don't we?
Sonke ngikholwa ukuthi siyawazi, akunjalo?
We shall love the Lord our God with all our heart, all our strength, our soul, everything we have.
Kumele ukuthi simthande uJehova uNkulunkulu wethu ngamandla ethu onke nangothando lwethu lonke.
God knows that's the first thing we need as Christians.
uNkulunkulu uyakwazi yaqonda ukuthi thina njengamaKristu yilokho kusimqoka kumele ukuthi sibe nalo.
Must have that love to him.
Kumele ukuthi sibe nalo loluthando maqondana naye.
And if we don't have it,
uma ke singenalo,
then everything else becomes just the form of godliness. And there is no power, there is no life.
Kona ke esiba nakho isimo sokumesaba sokumkhonza uNkulunkulu kodwa amandla okuphila lokhu abonakala awekhe impilweni zethu.
But it's that love that brings life to being a Christian.
Kodwa ke loluthando ilona oludala nolokhela lempilo empilweni yomuntu omkhristu.
That's why the Lord says the first thing you must do for me is love me with all your heart.
Ingakho inkosi igcizelela ithi into yokuqala okumele ukuthi uyenze noma ube nayo kumele ungithande mina njengoJehova noNkulunkulu wami.
Dear friend, do you love the Lord with all your heart?
Mhlobo wami umbuzo omkhulu, ingabe uyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke na?
The question is not whether you're serving him, whether you're working day and night for him, whether you are actually giving your very life for him. The question is whether you love him.
Umbuzo awuqondene nokuthi ingabe uyamsebenzela yini umatasatasa ngemsebenzi kaNkulunkulu usuku nosuku. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi uyamthanda yini uNkulunkulu na?
Because we like those people who will get to heaven one day.
Ngoba phela thina isikhathi esiningi sifana nalabo bantu abayofinyelela ezulwini ngolunye usuku.
When the Lord challenges us about our relationship to him, towards him,
lapho uNkulunkulu esiphonsela inselelo ngobudlelwane bethu maqondana naye.
Like those people who said, the one said, Lord, I've done this in your name, I've done that in your name, and what haven't I done for you, Lord?
Njengoba kwasho omunye siphendulela ethi uNkulunkulu buka nje nako engakwenza egameni lakho ngakwenzela lokho uNkulunkulu ebala izinto eziningi mhlambe kube mbalwa angakubalanga ngakwenzanga ekwenzela uNkulunkulu.
And that's so typical of us when the Lord challenges us, but Lord, just look what I've done for you and what I'm doing for you.
Ngokunjalo nathi silolo hlobo labantu uma ngabe inkosi siphonsela inselelo uma sibhekene nayo inkosi nathi siphendula ngaleyo ndlela sithi inkosi awubheke engikwenzile noma buka engikwenzayo ngikwenzele umsebenzi wakho.
But all that we do without God's love and fire burning in our hearts and us doing it out of love towards him, it just becomes a noise that we make.
Konke lokho sikwenza ngokwawethu amandla lungekho uthando oluvela kuNkulunkulu. Eqiniseni konke lokho sikwenzayo uma lungekho uthando lukaNkulunkulu kuguquka nje kube njengomsindo esibangela uNkulunkulu.
So everything we do, we must do in love.
Konke enikwenzayo noma konke esikwenzayo kumele sikwenze ngothando noma kunothando phakathi.
And if we do it out of love and in love, then no one needs to tell us to do it.
Uma sikwenza ke ngothando, sigcwele uthando lukaNkulunkulu, asikho ke isidingo sokuthi kube khona umuntu osiqhuquzelayo noma osikhumbuzayo ukuthi kumele ukuthi senze lokhu nalokhu.
We do what we do for the Lord out of love, then that life will come from itself.
Uma ngabe lokho esikwenzayo sikwenza ngothando lukaNkulunkulu sikwenzela uNkulunkulu loluthando ke sikhuluma ngakho nalempilo iyoziphuphumela yona iyoziqhamukela yona.
When that love flows,
uma ke loluthando seliqala manje lugobhoza,
then as that water flows through the desert things it will bring life to the surroundings and everything will turn into a garden.
Njengamanzi uma ngabe geleza laphana ehlane noma ngabe kuyihlane kunesomiso esingakanani kodwa uma ngabe segobhoza lamanzi zonke izinto ezungezelwe umfula zithola ukuphila yonke into iyaguquka ubona impilo entsha sekuba hlaza.
So often we try and change the desert into a garden. We plant things and maybe they green when we plant them, when we get there a week or two later it's dead.
Kaningi siye sizame nathi ukuthi siguqule ihlane ukuthi libe insimu enhle ebukekayo. Utshale mhlambe izitshalo ezithize, izithombe ezithize zihlaza zizinhle. Emva kwesonto uma ubuyela khona konke sekufile sekomile.
So we try and do things for the Lord even.
Sizame ke nathi ngokunjalo kube khona esikwenzayo sikwenzela inkosi.
But it doesn't work.
Kodwa sithola ukuthi akukho kwenzakalayo akusebenzeki kahle akuqhubekeli phambili.
But when that love flows towards the Lord in our hearts and we start doing things because of this burning love for the Lord, then those gardens will come because of that living water that's flowing.
Kodwa uma ngabe sikwenza ngaloluthando lukaNkulunkulu, loluthando lukaNkulunkulu luphila luvuta ngaphakathi kithina lugeleza lugobhoza libona wonke umuntu khona ke kuyobonakala ke impilo kulezi zinto esizenzayo.
And then we won't just love God
asizukuba abantu abathanda nje uNkulunkulu,
but it spills over to our fellow men as well.
Kodwa kuzoba uthando naloluthando futhi olukwazi ukuthi lukapakele komakhelwane bethu kulabo abantu esiphilisana nabo.
And as it says in Galatians 5 verse 13 that we will then serve each other in love.
Njengoba isho incwadi kwabaseGalatiya isahluko sesihlanu verse lika 13 lapho kuthiwa khona siyokwazi ukuthi sikhonze abanye sibakhonze ngothando.
And when there's that, when that love is there, it becomes easy to serve my brother.
Uma ngabe loluthando lugxilile lukhona ezimpilweni zethu uzothola ukuthi kulula ukuthi ngimkhonze umfowethu osondela kimi.
In the first place it will be a wonderful experience to be able to serve the Lord.
Okokuqala sothola kuyinto esemqoka kithini ukuthi ngibe umuntu okhonza inkosi.
I'll do the Lord's work willingly and with great joy because I love him.
Ngizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokuzinikela ngicwele intokozo ngaloko ukuthi ngicelwe ngiphoqwe abanye kodwa into esiqhamukela ngaphakathi kimi.
Because it's easy that with time serving the Lord can become a tiresome thing. We do it but it becomes a burden.
Ngoba kwenzeka kaningi ukuthi ngisho ukusebenzela inkosi ukukhonza inkosi ngokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi kwabanye sekumenza ukuthi umuntu abe madolonzima eseqala manje ukuthi ehlasele ukukhathala ngokuthi esebenzele inkosi.
And that's the great risk is that we lose the first love.
kuyingozi enkulu noma ingozi enkulu yiwalelo elingasholele ukuthi ukuthi silahlekelwe lo lwathando lokuqala.
When we first met the Lord, that love was burning.
Ngoba phela lapho sihlangana nenkosi ekuqaleni lo luthando lwalivutha ngaphakathi kuthini.
Nothing was a burden.
Ayikho into esiyibona noma siyithola umthwalo kuthini.
Nothing was too much.
Ayikho into esithola ukuthi lokho ayisekucele sekucele into engaphezulu kwamandla kuningi lokho kumele ngikwenze.
It was a joy to answer to God's call when he needed something from us.
Kwakuyintokozo kithini ukuthi ngiphendule lapho ngizizwela ubizo lukaNkulunkulu mangabe ecela ukuthize kimi.
But is it still like that?
Kodwa umbuzo ngabe kusenjalo yini na?
Has it become a burden to me?
Noma sekuphenduke kwaba umthwalo empilweni yami.
Ah, not again.
Etayi, hayi ukuthi ngiphinde ngicele lento futhi.
Ah, don't people see how much how tired I am?
Ababoni yini abantu ukuthi ngikhathele kangaka namhlanje?
Surely the Lord should understand as well that one has one's limits.
Ezesha umuntu ethi cha nenkosi kumele iqonde ibone ukuthi phela noma ngiphiwa amandla kodwa anezilinganiso amandla ami khona la hamba hamba aphele khona.
Woe to us if we lose that first love towards the Lord as we serve him.
Maye kithina sihlobo uma siphelelwa silahlekelwa uthando lokuqala esasimthanda ngalo uNkulunkulu sikuyo lendlela yokumkhonza.
Because then we will no longer be able to serve even the others because of our love.
Ngoba phela sesohluleka nanokuthi sikhonze abanye ngenxa ukuthi sesiphelelwe ilulu yathando.
In fact, we'll forget the fact that the Lord has called us to serve others.
Eqinisweni siyokhohlwa nale liqiniso lokuthi ubizo lwethu uNkulunkulu asibizele lona ilulu lokuthi sikhonze abanye.
Remember how in the beginning you couldn't do enough for the other Christians.
Ukhumbule ukuthi ngaleze ikhathi ekuqaleni wawuzithola ukuthi nokwenzile ngokwakho ubona ukuthi angikwenzanga ngokwakho anele angizange ngiphelelise lapho ngikhonza abanye.
You happily served others.
Ubukwenza ngentokozo uma ngabe ukhonza omunye umuntu.
But maybe with time it's not so easy anymore to always have to serve others.
Mhlambe ngokuhamba kwesikhathi usuthole waPaulu ukuthi akuselula akusenzeki kalula kuwena njengoba ukwenza ekuqaleni.
Because I've served them for 10 for 20 years, isn't it about time they also started doing just a little bit on from their side as well.
Mhlambe uthi lo muntu sengimkhonze iminyaka eyishumi noma eyishumi nanhlanu sekwanele manje sekumele ukuthi kube yibona nabo akube khona abakwenzayo manje bekubhekise kimi.
We forget that the Lord has called us to be servants and he showed us he was the best example how one should do it. He even served his disciples, washed their feet.
Sikhohlwe sihlobo ukuthi ubizo lwethu uNkulunkulu wasibizele ukutheni sibe zikhonzi sikhonza abanye. Uye wasitshengisa ke uNkulunkulu uJesu esahamba kulomhlaba naku simthola ngelinye ilanga egeza ngisho izinyawo zabafundi bakhe.
Are we still servants?
Umbuzo ingabe thina sisekuleso sikhundla siseyizona izikhonzi na?
It's easier if there's love, but if there's no love, it's difficult to serve somebody.
Kulula uma ngabe kunothando. Kodwa uma lungasekho uthando, akuselula ukuthi ukhonze omunye umuntu.
Even if you want to be a missionary, maybe you want to go to Central Africa, wherever. It's tough there. It's not easy. And one thinks of men of God like Stud and other missionaries who went out there, who gave their lives for it. There had to be love in the heart.
Noma ngabe ufisa noma uzizwela lo lubizo lokuthi ube umfundisi sithunywa uhambe uye kwamanye amazwe mhlambe uye lema mangenhla nezwekazi lala eAfrika impilo ayilula lapha nakulula njengoba ucabanga kaningi uze ucabange amadoda afana noStudy abazidela bazinikela baya kulawo mazwe kwakungelula kwakumele kube khona lo luthando kuyilona olubagqubayo olubanikeza umfutho ukuthi beye kulezo zindawo.
You cannot be God's servant unless you have his love in your heart towards him and towards your fellow man, that you have a love for those lost souls.
Awazi ukuthi ube isikhonzi okuyisona sona ensimini kaNkuluNkulu uma ngabe ungenalo uthando maqondana noNkuluNkulu nothando maqondana nomunye umuntu lona okumele ukuthi umkhonze.
Otherwise you will get tired very quickly. We'll serve them for a while and maybe they don't repent as quickly as you thought they would, and you think, no, God is not with them, I'm leaving now. But if there's love, you will also have endurance and perseverance, patience.
Kungenjalo uzoba umuntu osheshayo ukuthi udikibale uphelelwa amandla mhlawumbe ukubizile uNkulunkulu ukuthi shumayela phakathi kwalabantu uyashumayela kodwa abaphenduki labantu uzovela uphelelwe ukubekezela kodwa uma lukhona uthando uzoba nokubekezela nokubheka kade.
May God give us his love.
Bangathi uNkulunkulu engasipha uthando lwakhe.
And that it is like in Ephesians chapter 5. Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love just as Christ also loved you. We should love as Christ loved us. That's quite a high standard of love, the highest there is. And God says, walk in love just as Christ also loved you and gave himself up for us. An offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma.
Verse 1 and 2. Yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngomnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu.
See, if we serve God and our fellow man with that godly love, then we become a fragrant aroma, a sweet aroma to the Lord.
Uma simthanda uNkulunkulu, uma simkhonza ngalolu thando maqondana nabanye abantu nomakhelwane bethu, khona ke siya kuba leli phunga elimnandi kuNkulunkulu.
If we do something without love, it doesn't have a good aroma.
Uma ngabe senza utho okuthize kodwa lento siyenza sibe singenalo uthando khona ke lento ayikhiqizi leliphunga elihle uNkulunkulu.
In fact, it leaves a bitter taste.
Eqinisweni linikeza ukunambitha obumuncu uNkulunkulu.
Because if you do something for somebody and you don't do it in God's love, you're actually doing it because you're expecting something back, and that leaves a horrible taste.
Uma ngabe umuntu mhlambe owenza into owenzela omunye umuntu ungenalo lolu thando lukaNkulunkulu, wenza lokhu ngoba ubheke ukuthi khona umvuzo ozowuthola. Akushiyi iphunga elimnandi lokho, kodwa kushiya ubumuncu obuthize.
God says, when we do something for someone, we mustn't expect anything back. He says, not even a thank you.
Uthi uNkulunkulu uma ngabe kukhona esikwenzayo sikwenzela omunye umuntu kumele sikwenze ngentokozo singabhekile singalindele ukuthi khona ukubonga esizokuthola ngisho igama nje lokuthi ethi umuntu ngiyabonga ungakubheki lokho.
But if you do something for someone and you're expecting him to say thank you and you're quite surprised if he doesn't say thank you, you haven't done it in love, you've done it for yourself.
Kodwa uma ngabe wenza ukuthize ukwenzela umuntu mhlambe wena ulindele ukuthi lo muntu uzophendula noma uzobuyela kuwena ethi uyabonga. Akwenzeli uNkulunkulu, akubona umsebenzi owenze ngobuthunywa uNkulunkulu, kodwa uzenzele ukuze umvuzo uthole nguwena, ukubonga izincomo zize kuwena.
We need to have God's love as we serve him.
Kumele zihlobo ukuthi sibe nothando lukaNkulunkulu lapho sisaqhubeka simkhonza.
And the Lord says that when people see your love one for another, then they will realize that you are my disciples.
Lithi izwi likaNkulunkulu, uma ngabe abantu bebona uthando eninalo phakathi kwenu omunye komunye, khona ke bayambona ukuthi uNkulunkulu khona phakathi kwenu, uNkulunkulu luthando.
Are you a true disciple of the Lord?
Umbuzo ke, wena ngabe umfundi woqobo kaNkulunkulu na?
People will realize that when they see that you love your brother and your sister with God's love.
Abantu bazokuphawula bazokubona lokho uma ngabe bebona ukuthi wena uyamthanda umfowenu, uyamthanda udadewenu ngothando lukaNkulunkulu.
And love covers a multitude of sins.
Uthando ke lusibekela inqwaba yezono.
Can we say we've got love when we're always just noticing what our brother and our sister is doing wrong?
Thina singazisho yini ukuthi siyamaKristu analolu thando ekubeni ezimpilweni zethu siyabantu njalo abaphawulayo nabakwazi ukuthi bekhombe lokho okwenziwa abafowethu nodadewethu okubi okungalungile kithina.
And oh my, when someone has no love,
Uma ngabe umuntu ephila kodwa engenalo uthando.
Such a person only sees the wrong that the others are doing.
Lo muntu empilweni yakhe njalo yena ukwazi ukuthi ephawule ebone okubi okwenziwa abanye kuphela.
Only sees the injustices he's suffering.
Uye ebone okungalungiswa yena akazibona ukuthi udabula khona okwenziwa empilweni yakhe.
He is the most persecuted person on earth.
Uzibona ukuthi uyilo muntu ozingelwa kanzima ukudlula kubo bonke abanye abantu emhlabeni.
Everyone's working against him.
Ethi bonke abantu konke abakwenzayo bakwenza bebhekene bamelene nami.
They just trying to destroy me.
Ethi bazama ukuthi bengibhubhise laba bantu.
No one loves me.
Akho noyedwa ongithandayo.
That's not the question. The question is, do you have God's love in your heart?
Umbuzo ulapho kwezihlobo ukuthi wena ke unalo yini uthando lukaNkulunkulu empilweni nasenhlizweni yakho na?
Now how do I know whether I've got God's love in my heart?
Ngizokwazi kanjani ukuthi mina nginalo uthando lukaNkulunkulu empilweni yami na?
Well, there are different ways of testing it.
Indlela elula noma ziningi izindlela ezahlukahlukene zokuthi singakuvivinya kanjani noma singakuhlola kanjani empilweni zethu.
But before we go to that, let me just remind you that God himself is love.
Ake ngikukhumbuze lokhu singakafinyeleli kulokho ukuthi uNkulunkulu yena uqobo uluthando.
So when we do something, God says it must be born out of love.
Khona ke uma kukhona esikwenzayo lithi izwi likaNkulunkulu kumele ukuthi sikwenze kuyinto eqhamuke lapha na othandweni lukaNkulunkulu.
It must be done in love, born in love, born out of love. In other words, born out of God.
Kumele ngikwenze kuzalwe kuqhamuke othandweni ngamanye amazwi kuqanjwe uNkulunkulu uqobo.
Dear brothers and sisters, fathers and mothers, dear children, whatever we do, we need to make sure that what we do is born out of God.
Bafowethu nodadewethu, bobaba noma abantwana enikhona la, konke sikwenzayo empilweni yethu kumele sibe nalesiqiniseko sokuthi ngikwenza nje kodwa umsuka wakho uvela lapha kuNkulunkulu.
Whatever we do that's not born out of God is irrelevant before God.
Na noma ikuphi engikwenzayo kodwa kungaqhamukanga lapha kuNkulunkulu, akuzukuhlangana, akuzukuhambisana nempilo nanothando futhi lukaNkulunkulu.
Without God we can do nothing.
Ngaphandle kwaNkulunkulu akukho nokodwa singakwazi ukuthi sikwenze.
Do something and God's not in it. It's nothing.
Awukuzame enza okuthize uNkulunkulu ebengekho kulokho okwenzayo akuzukuba nanani akuzukuba namphumela omuhle.
In the light of eternity on judgment day that will be worthless.
Uma sikubheka ngokukhanya nangokwehlo la ngosuku lokwahlulela ngosuku lokwahlulela lo msebenzi owenzile awuzukubalwa ngisho ukubalwa awu akunamsebenzi walutho kuyize.
So it's vital that what we do that we make sure God is in it.
Ngakho ke kuyinto esimqoka nento ebalulekile ukuthi konke sikwenzayo sibe nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uphakathi kwalomsebenzi.
Even when I say something that I make sure God is in it.
Mhlambe noma into engiyiphimiselayo engiyishoyo ngiqale ngifunisise ukuthi uNkulunkulu ukukho yini kulokho engizokukhuluma na.
Otherwise it becomes just idle chatter.
Kungenjalo kuzoba amazwi nje ayize engiwakhulumile.
If love is not in it, if God is not in it, it's worthless.
Uma ngabe uthando lungekho, uma ngabe uNkulunkulu engekho, kuyize leze sikwenzayo.
In 1 Corinthians 13 it says if you do something and there is not love in it, it just becomes like making a noise when you hitting a piece of tin and it just makes a noise and it can be quite annoying to certain people when you do that.
Incwadi kwabase Korinte bokuqala isahluko seshumi nantathu 13 kuthiwa uma ngabe ngenza okuthize lube lungekho uthando lukaNkulunkulu kufana nethini noma igogogo nje elishawayo kubanga nje umsindo kanti ke abanye abawulalele lo msindo awubaphathi kahle uyabaxanula.
So how do I know whether I've got love?
Ngingasihlola kanjani ke mina ngasivivinya kanjani ukuze ngiqonde ngazi ukuthi nginalo yini lo luthando noma cha.
1 Corinthians 13 from verse 4. You go home and you do a bit of a Bible study, but I'll just go through it quickly.
Ngizokufunda nje lokhu ngokusheshsha incwadi yokuqala kwabase Corinth sahluko sika 13 kusukela evesini lika 4. Uma wena ufike ekhaya nawe uzinikeza ithuba uthi ukulidadisha kahle ulifundisise iBhayibheli.
And the frightening thing is the Bible even says what even if you do things for the Lord, you even do things for the poor, if there's no love, And if I do it, but do not have love, it profits me nothing.
iBhayibheli likubeka ngendlela ecacile ngokusobala ukuthi noma uthi wenza umsebenzi kaNkuluNkulu mhlambe ukwenza konke okwenzayo ukwenzela abampofu kodwa lithi iBhayibheli uma ukwenza uthando lungekho phakathi kuyizeleze konke lokho okwenzayo.
Love is patient.
Uthando luyabekezela.
Do we have patience?
Umbuzo thina siyakwazi yini ukubekezela na?
When things don't go our way.
Uma ngabe izinto ziphambana nendlela thina besifisa ukuthi zihambe ngayo.
But someone does something which I thought he should have done differently.
Mhlambe kuyilokho ebengilindele ukuthi bekumele ukuthi mhlambe kwenziwe ngendlela ehlukile kuna ngendlela esekwenziwa ngayo.
Do I have patience?
Mina nginakho yini ukubekezela kulomzuzu?
There already is the first test whether I have love.
Nasi isivivinyo sokuqala lapho ungazihlola khona ukuthi nginalo uthando noma cha.
Love is kind.
Kuthiwa uthando lumnene.
Are we kind?
Thina sabantu abalungile simnene na.
Blessed are the meek, as we've heard these days.
Sizwile kulezi insuku ukuthiwa babusisiwe ababunene.
And love is not jealous.
Kuthiwa uthando alunamhawu.
Love is not jealous.
Uthando alunamhawu.
And how easy it is to be jealous.
Kulula kanjani ukuthi umuntu ezithole esenomhawu esehawukela okumunye umuntu.
When someone has got shoes that I haven't got.
Uma omunye enesicathulo enohlobo oluthize mhlambe isicathulo esithize mina engingenaso.
Someone's got a car that I haven't got.
Mhlambe omunye uhamba ngohlobo noma ngemoto ethize mina engingenayo.
Do I have the love to bless him?
Ngabe nginalo yini uthando loluthando oluzongenza ukuthi ngimbusise ngalokho akanako.
If God blesses him then I want to bless him too.
Uma ngabe uNkulunkulu embusisa lowo muntu nami ngivume ngithi nami ngiyafisa ukuthi ngimbusise lowo muntu.
Or am I jealous?
Noma ngiba nalomona ngiba nalomhawu.
I can even be jealous in church.
What's this khathi ngibe nomhawu ngisho ngiphakathi esontweni.
Why can so and so lead the singing? I could do it better.
Ethi omunye kwenziwe yini ukuthi sibanibani kube uyena oyalapha phambili esihole ngomculo kanti mina nginephimbe elingcono ngacula kangcono kunayo.
Why does so and so always get asked to do a certain thing?
Kungani ukuthi sibanibani kube uyena njalo ocelwayo ukuthi enze izinto ezithize?
So and so always gets the privilege of doing that. Why don't I get asked for a change?
Ethi awubheke usibanibani uyena othola inhlanhla njalo ukuthi kube uyena owenza okuthize. Kungani mina ngingacela ukuthi nami kube khona engikwenzayo?
And that usually goes together with pride. It's because we think we could do a better job.
Lokho eqinisweni isikhathi esiningi kuhambisana nokuziphakamisa komuntu ngoba lo muntu uzibona ukuthi yena mhlawumbe bezokwenza kangcono kunaloqokiwe.
How stupid would we be if we've played in a football and a soccer team? And the goalie gets jealous because the striker gets a goal in. Says, "Oh, it's unfair."
Kungaba ubula obukhulu kangakanani uma kuwukuthi singaba abantu bethimba abadlala ibhola leli likhahlelwa ngezinyawo. Bese lo muntu olapha nemapaleni ngenxa ukuthi umuntu ofake igoli ilodlala lapha phambili ebe nomona ukuthi hayi abangivumelanga ngani ukuthi kube yimina engishaya igoli kodwa yena ubekwe lapha nemapaleni.
As members of the body, the hand says, why do I, what's the nose there for? It's not fair. Why can the nose always be so prominent? Or whatever else. We could use so many different examples.
Singasebenzisa imizekeliso eminingi nezibonelo eziningi nje njengamalunga omzimba. Mhlambe uthola ukuthi unyawo luyakhala luyakhona ukuthi kungani ukuthi ikhala lenze lokhu likhale mhlambe unyawo lukhale ngezinye izinto. Kuningi singakusebenzisa
nje. Love is not jealous.
Uthando aluna umhawu.
Love does not brag and is not arrogant.
Uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi.
We so like to be noticed.
Thina ke sikuthanda kabi ukuthi sibe abantu ababalulwayo njalo, sibe abantu abagqanyiswayo njalo.
And if we think we're not getting the attention we deserve, we start bragging and we show off. We try and show people, well, you know, I'm also here. Don't forget to notice me too.
Uma ngabe singakutholi ke ukunakwa lokho bese kulindele bese qala umuntu esikhukhumeza yena ethi ningakhohlwa njalo belu ukuthi nami ngikhona la kumele ukuthi nikubalule ukuthi ngikhona.
Love does not act unbecomingly. It does not seek its own.
Alusiphathi ngokungafanele, alusifuneli okwalo.
It does not seek its own.
Alusifuneli okwalo.
And it's not provoked.
Alcunuki.
It does not take into account a wrong suffered.
Alunaqubo.
It does not take into account a wrong suffered. When we suffer, when someone does something wrong to us, we sort of make a note of it and we say, okay, you owe me.
Kushuthi alunaqhubu uthando ngamanye amazuma ngabe umuntu enze okuthize kuwena mhlambe uzwe ibhale endawana thize lento uthi okwazi ukuthi kukhona wakwenza kimi na wena.
It actually says it's a wrong suffered. In other words, you've suffered wrongly. But if you take it into account and you hold it against that person, that's not love.
Akulona uthando oluzokwenza ukuthi mhlawumbe uzube neqhubu ulibhekise kulowo muntu. NgesiNgisi ke bakubeka kahle, uyabona ukuhlupheka noma ukujeza ngokungafanele. Kodwa uma usuba neqhubu maqondana naloko, akusalungile sekukube.
And love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth.
Althokozi ngokungalungile, kepha althokozela iqiniso.
Love bears all things.
Lubekezelela izinto zonke.
If you have love, you can bear so much more.
Uma ngabe unothando ukwazi ukuthi ubekezele nalapho mhlambe bese kumele ukuthi kuthi kumele ukuthi ugcine la kodwa uyaqhubeka uthando.
If there's no love, the smallest thing can bowl you over.
Uma ngabe ungenalo uthando intwana nje encane iqumba phansi.
But if you have love, we can bear so much more. We can bear all things.
Kodwa uma sinothando sikwazi ukuthi sibekezelele cisho zonke izinto.
Believes all things, hopes all things, endures all things.
Lubekezelela zonke izinto uthando.
It seeks the best.
Lufuna okuhle nokungcono kunakho konke.
So we can test our love in many different ways.
Singakwazi ukuthi nathi sivivinye sihlole uthando lwethu ngezindlela nangezinto eziningi ezahlukene.
Remember when the Lord challenged Peter about love.
Nikhumbule isikhathi noma usuku lapho inkosi yaphonsela inselela uPetro maqondana nothando.
Peter, do you love me?
Petro, uyangithanda na?
Do you love me more than these? Do you love me more than anything else?
Ungithanda ngaphezu kwalaba, ungithanda ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto ongazithanda na?
He said, Peter, tend my sheep. If what? You love me, that's what you'll do. You'll get involved in God's work. You'll have a love for God's work and you'll get involved somehow.
Khona kumungthanda nakekela nazi izivu zami okusho ukuthi uzongena ekutheni wenze noma imuphi umsebenzi ophathelene nomsebenzi kaNkuluNkulunkulu ngoba unothando ngaye.
If we love the Lord, we'll also love his work.
Uma ngabe simthanda uNkulunkulu siyokwazi ukuthi sithande nomsebenzi wakhe.
And the natural thing for us to be will be to be involved in one way or the other.
Ekuniseni kuzoba yilokho okuyikhona kusemqoko ukuthi sisithole simdibi nathi ngandlela thize sihlanganyela emsebenzini kaNkulunkulu.
And we'll be looking for an opportunity to do something for the Lord.
Njalo siyoba abantu abathungatha abafuna ithuba ukuthi ngingenzani ngenzela umsebenzi kaNkulunkulu.
The Lord's work won't be at the bottom of my list of priorities, it will be at the top.
Umsebenzi kaNkulunkulu akuzukuba yinto engiyibhalela phana ohleni lwezinto esemqoka okumele ngizenze empilweni yami.
See, that's the natural result of love for God.
Lokho kuyinto yemvelo nomphumela woqobo obakhona kumuntu onothando maqondana noNkulunkulu.
And you may say, but how do I get this love for God?
Mhlawumbe omunye ehlele phansi uthi ningalufumana kanjani, ngalithola kanjani mina lolu thando maqondana noNkulunkulu na?
That love for God comes once we've realized he's come to set me free, to save me from my sins.
Lolu thando lutshaleka, ludaleka empilweni yomuntu. Uma lo muntu umzukwana noma ngesikhathi ebona kusa kuyena ukuthi uNkulunkulu ukuze eze kulomhlaba wezela ukuthi ezongikhulula mina ezonweni zami.
The Lord said, he who much is forgiven, he will love much.
Ngoba ithi inkosi lo muntu othethelelwe okukhulu khona ke nothando lwakhe lukhulu maqondana nenkosi.
Well, you say, well, I haven't got big sins, so how can I then love much?
mhlawumbe uhleli phansi uthi awu mina izono zami asinkulu kangako ngakho ke ngizomthanda kanjani uNkulunkulu luyokwanda luyokhula kanjani uthando lwamaqondane enkosi.
You don't have big sins.
Awunazo izono ezinkulu.
Have you never said an evil thing about your brother?
Awukaze uphimisele okubi usho okubi maqondana nomfowenu na?
And you say you, and if you have, how can you say you haven't got a big sin? The Lord says that's like murdering him. You're a murderer. You've got blood on your hands.
Ungasho kanjani ukuthi awunazo izono ezinkulu uma ukuthi usake wakusho ngoba phela uma washo lawo mazwi kufana nokuthi unegazi ezandleni zakho igazi lokubulala ngoba lithi izwi likaNkulunkulu kufana nokuthi umbulele umfowenu.
But our problem is we always think we don't have big sins.
Kodwa inkinga yethu enkulu njengabantu ile ukuthi siye sizitshele sicaba ngokuthi hayi mina nginazo izono ezinkulu kangaka.
We like that wonderful Pharisee who prayed and said, Lord, thank you that I'm not like this terrible sinner here. Thank you that I'm such a good man.
Sifana nalo umfarisi owayesibona emuhle elungile uma ngabe ethandaza ethi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi mina angifani nalendoda engcolile angifani nalomuntu omubi olanga simnyama.
Lord, you actually so privileged to have me on your side.
Ethi lo mfarisi uNkulunkulu unenhlanhla eqinisweni uNkulunkulu ukuthi ukwazi ukuthi ube nomuntu oyiloluhlobo lwami ofana nami okukhonzayo ongasohlangothini lwami.
And in God's kingdom we are irrelevant.
Embusweni kaNkulunkulu sibe siyabantu abangaqondene abangafanele ukuthi babe kuleyo ndawo.
But the one who realizes that he's a sinner before God and that it's but by the grace of God alone that I am what I am.
Kodwa loyo uzibonelayo okugqamayo kuyena ukuthi ngisoni phambi kaNkulunkulu kuwumusa nje kaNkulunkulu ukuthi ngifunyane ngikule ndawo ekuyona nanokuthi ngibe yilokho engiyikhona.
Like John Bunyan, who said when he saw himself, he says, when I, John Bunyan, saw John Bunyan as God sees him.
Njengoba kwasho le ndoda uJohn Bunyan, uma ngabe eloba, uthi mina John Bunyan, lapho ngizibona, ngimbona uJohn Bunyan, ngendlela uNkulunkulu ambona ngayo.
I did not say I was a sinner.
Angishongo ukuthi ngangiyisoni.
I said that I was sin itself. Sin from the top of my head to the soles of my feet.
Uthi ngaphimisela lokho ngathi mina bengiyisono uqobo lwaso kusukela okhakhayeni ekhanda kuze kushaye phansi onyaweni lwami.
Have we ever seen ourselves like that?
Zihlobothina ngabe sisike sasibona ngale ndlela uJohn Bunyan asibona ngayo na.
When you stand in God's holy presence and you see that you are lost.
Uma ngabe umi endaweni engcwele, umi phambi kobungcwele bukaNkulunkulu, uzibonela ukuthi ngiwumuntu okhohlakele, ngiwumuntu olahlekile.
And then you see Jesus, and then Jesus comes and says, "My child, I'm prepared. I've given my life. I'll forgive you if you come to me."
Khona ke uma uzibona kuleso simo, uzokwazi ukuthi umuzwe noma umbone uJesu ethi, ngikulungele mntanami ukuthi namhlanje ngize ngikwamukele ngikuthethelele izono zakho.
When you've had that experience, you'll know what love is.
Uma usuku wahlangabezana nalokho empilweni yakho, khona ke mhlobo wami uzoqonda, uzokwazi ukuthi uthando luyini.
And then you'll say, Lord, I owe you my life. What can I do for you?
Khona ke uzosho mhlobo wami uthi Nkosi, ngiyakukweleta. Yini engakwenzela yona Nkosi ukuze ngikhokhe lokho wena ngenzela khona.
And that love will breathe life into your Christian walk.
Leyo mpilo ke noma lolo thando yilona oluzophefumula lempilo kule kuloku kuhamba kwakho kule ndlela yakho yohambo lokukholwa.
That love will make your being a Christian a sweet aroma to God and to your fellow man.
Lolo thando, lolo hlobo lothando luyokwenza ukuthi wena ube leliphunga elimnandi phambi kaNkulunkulu nakomunye umzalwane ophila naye.
You'll become a blessing to others.
Uzoba umuntu oyisibusiso kwabanye abantu.
When you do things, all things in love.
Lapho ozokwenza khona izinto, zonke izinto uzozenza ngothando.
And may God grant us that in this year that lies ahead of us.
Bangathi kungaba isipho lesuNkulunkulu angasipha sona kulonyaka esubekelwe lo ophambi kwethu esingene kuwona.
That we will walk in love as Christ did, and that we will do it, have the love that he had.
Ukuthi sihambe ngothando, senze izinto njengoba uKristu akwenza ephila kulomhlaba.
Then our Christian life will become glorious.
Khona ke impilo yethu yobuKristu koba impilo egcwele inkazimulo.
Then for me to live as Christ.
Khona ke kimina ukuphila kuya kuba uKristu.
And it becomes a fountain of life.
Khona
within.
Khona ke kuguquka kube umthombo wamanzi aphilileyo, amanzi agobhozayo.
A sweet aroma.
Kube naleli phunga elimnandi elimtoti.
To God's glory.
Lethe inkazimulo egameni likaNkulunkulu. Sazocela ikhwaya mhlambe iphethe ngomthanda iphethe ngomculo kodwa iseza asivale namehlo standards.
Let us close our eyes and pray.
Sibongile uNkulunkulu wethu ngakho konke esikuzwile namhlanje.
We thank you Lord for all we've heard today.
Sizwile umntwana wakho ethi isonto lokuqala kulonyaka.
We've heard that it's the first Sunday of this year.
Kuningi inkosi esisikuzuzile maqondana nothando lwakho.
We've heard much and benefited much when we hear about your love.
Sisize uNkulunkulu wethu usiphe izinhliziyo uma bekukhona phakathi kwethu ongenalo loluthando silufune inkosi siluzuze ezinhlizweni zethu.
Help us Lord that if we didn't have this love in our hearts that we will seek it till we find it.
Ngoba njengoba sisizwile ukuthi singenza yonke imisebenzi sithi siyenzela wena uma singenalo uthando.
As we've heard, Lord, we can do everything, even doing things for you. If we have no love, it's in vain.
Singacula, singashumayela, singasindisa abantu uma uthando lungekho ezimpilweni zethu lithi izwi lakho sifana namagogogo ancencethayo abanga umsindo okungalethi iphungelihle phambi kwakho.
We can sing, we can preach, we can work for you, but if there's no love, we're just like a clanging cymbal, a noise. We're just making a noise before you.
Nkulunkulu wethu, sigcwalise ngothando lwakho siyakunxusa.
Lord, we pray that you'll fill us with your love.
Kulesikhathi esiphila kusona, siyaludinga Nkulunkulu wethu uthando lwakho.
In this time that we live, we need your love.
Lapho abanye bepholelwa uthando lokukhonza, sisize Nkulunkulu wethu saqala nje unyaka sivuselele kabusha.
While the love of many grows cold in this time, Lord, we pray that at the beginning of this year you will revive us with new love.
Lapho kwabanye kwanda uthando lwezinye izinto ngaloko kuthanda wena, siphe uthando loqobo Nkosi lokukuthanda, lokuphilela, lokuzidela ngenxa yemphefumulo yabanye.
And as other people and many others fall in love with many other things in this time, O Lord, grant us that our love for you will be renewed and that we will love you and serve you with all our heart.
Ukuze inkosi umsebenzi wakho ungafi ufele ezandleni zethu kulesi sizukulwane.
That your work will not suffer because of us in this time.
Sicela konke lokhu ngegama lomfeli wethu Jesu.
We ask all this in the name of our Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. To download full sermons, go to our website, www.sermonindex.com. You can contact us through the website, and please share a testimony of how this sermon has ministered to you.